who's a cheat?
I'm the best.
Who's a cheat?
Appa
hell. Na bilwa mama kila wallet.
Kimsama kutsi.
Daily ndiwe pasaka ya dwan.
Who's a cheat?
Iwe zako sizimweka.
Who's a cheat?
Ulio kuli uk.
Who's a cheat?
Radio.
Ivo who's a cheat?
Ufuna gelo nonde alam.
Who's a cheat?
Tika kupoka umedum.
Who's a cheat?
Na iwe sister valet.
Who's a cheat?
Radio.
Ivo who's a cheat?
Chileke nom.
No. Yeah, yeah. Yes,
I. You,
you for souls a cheat.
She like a numb. Votu macheo kanifuna na lesa. Tuchawa palibe libe na lesa. Ningene sama unitawe na lesa. Sina kabe mpwede wali nae ni Vanessa. But in the meantime, kendi kwa dizi ya kendi night. Welcome kwenye tichili za every night. One mula na kasheti fulu every night. 04 sharp uneshina fende lai. Maelu ni babaraza the same routine. Boketi ni ovimba enzeli mujim. Fakanzero kulibaya ukolewe. Yali so alikuti ya kunepo hewe. If you broke don't talk to me. Shatiapu na kolewa before 08. Ya tatu, yenea ya machiki. Ya nijesa mwisho, mudabu isaranda wa daily. Ndiwe pasaka ya one.
Suza cheat.
Iwe zako sizimweka.
Suza cheat.
Uliuku uliuku.
Suza cheat.
Haio.
Ivo suza cheat.
Bufuna gelo nonde alam.
Suza cheat.
Tika kupoka umedum.
Suza cheat.
Na iwe sister valet.
Suza cheat.
Haio.
Ivo suza cheat.
Chileke nom.
No.
Yeah, yeah. Yes, I.
You for souls a cheat.
She like a number.
The pride, eh? Come from the Kangana. One, two, one, two. Zipululu vamu moba na les. Vokwela teni muli jila na les. Makefi upa ma weekend na les. Gona kukuli benedis muma bless. Mafela bena pali test. Ngati kamel. Jameson mix ni Jack Daniel. Mafumu kake sa ekonomi ya Sadik. Lisafonu kafika pa St. Patrick. Enemy wabaya na iwe simu za. Kwa sa switching ama timu ngati wange na dang. Magero vena bakondo chama game. Usapangisa kamwamuna kakongwenu. Atini machama saida na chisika. Ndiye kero ina wanu pia nika. Ine mataki ni kungena na ngati kapso. Kuseka seka na chimwe mwufu Jackson. Daily
diwe pasaka ya one.
Suza cheat.
Iwe zako sizimweka.
Suza cheat.
Uliuku uliuku.
Suza cheat.
Haio.
Ivo suza cheat.
Bufuna gelo nonde alam.
Suza cheat.
Tika kupoka umedum.
Suza cheat.
Na iwe sister valet.
Suza cheat.
Haio.
Ivo suza cheat.
Chileke nom.
No.
Yeah, yeah. Yes, I. Yes, I.
Are you? You for souls a cheat.
She like a numb.
You for souls a cheat.
Hey, yeah. Cashews, everything around.
The pod here.
It's in Chamavin.
1, 2, 1, 2.
Let's go. Muhammad Kapandul. Baba Sparks, I got you. Dizmo, J Cash, Manchas in the building. You know what time it is, right? Hey yo, Dre, I got you. Let's get it.
Kunungu si Valentine's ndani suzafa iwe mwana wa dadi.